nomsindisi uhle enkli siyo yami ubuyisho leyo ndaba
church, come on, church.